biki omutukuvu abaawo lwakukkiriza amaaso genga gali ku Katonda alungamye ebigere walinya amulise kubo kyalaga alibawo 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 munage mukama alibera wakumpanirira
kunakunapita wali ya
watisa
mukama
mukama
alibawo munage
newelive zikize mwete yesiga mukama wange
yesiga mukama nipite
mukowola
ndi mukowola
ndi mukowola
alibawo munage
alibera wakumpanirira alibera wakumpanirira
kunakunapita
wali ya watisa
mukama
mukama
alibawo munage
yesiga mukama
yesiga mukama
ndi mukowola
ndi mukowola alibawo munage
kati laba ense yuga tewali amanyi wajeraga tewali amanyi oba biki naye omutukuvu abaawo lwakukkiriza amaaso genga gali ku Katonda alungamye ebigere walinya amulise kubo kyalaga alibawo alibawo munage mukama alimpisa mudungu naponya yenjabe zobuse gwenkambwe alibawo alibawo munage mukama alibera wakumpanirira
kunakunapita
wali ya watisa mukama
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 alibawo munage
yesiga mukama
ni mukowola
oyo mukama alibera wakumpanirira abange alimpanirira
kitwambita
weli wali ya watisa
mukama
mukama
alibawamunage
neweli bayezikize kute ni mwesiga
yesiga
mwesiga
ni mukowola
ni mukowola
alibawamunage
mukama
alibawo munage.